are you the true name?
And you're so fine. Mina penda kukwangalia, sweet melody. Now I enjoy nikikwimbia. Ngombe kamaliza pori, mama utaniwa. Beze lako tam tam so kideli, mundo kangamia. Nikoleze mama, kijiti cha mpingo ushashikilia. Kilengeze nana, mweza kunemba nyimbo ntakutungia. Waju, mwazangu uko nyuma karatu. Maidu, izatike ilegeze niratu. Ale koko koko, ade, toto kalilamba jicho, ae. Zile choko choko, abe, ya chumbani ni maziko, ae. Ane koko koko, ade, toto kalilamba jicho, ae. Zile choko choko, abe, ya chumbani ni maziko, ae. Yeah, naniweza mama.